kamini nyiri omadiyo aluongo chepa moloyo nyiri lorinyo jaduong kayudi onge to parola mama talora tiye tiwinyanga minokinyo jopiresa Kamini nyiri, oh badiyo Aluongo tipa moloyo nyiri, lori nyajadu Kayudi yonge to parola, mama sadora Kie tiwija nyamino kinyo, chopiresa Jabe, jagi jaji Marito chunyamu kue pile Pacho dalawa Aoko nyatiki karen lando Kima nato il Adwari buta ese jeducho Yoro chie Kaparo, kine mwache kore Nabiro limika inituru uneni waka Masinga niraka wanukendwa Wanadaki Mora echunya esingo wacha Bodwarite Nyiroriwo, perna jereso Tiyera oko jabero yongo ikite kodatin Kipango rene hediri ndara Yogi weone Kineno bugi ninyari kingi Kod gache Josani, pachate kaan Memo egima odong winja kwayo babana Finito siko katem nitye Kima benetin Alamo ni gwezi enyar kano Ritanya kachie
Mami, ya era para ni janda.
Ni ego gini jok maricho, demoni men wedogi. maricho nyonga Ino river manega
Enyeku gini joku maricho Emongi mekwe dogi
Maricho nyonga Ino river manega
Enyeku wa hiri tunaoda Chano na tibendinge yote
Monya kendo Ina ber alemo
Enyeku wa hiri tunaoda Chano na tibendinge yote
Monya kendo Ina ber alemo